gam batti huntude haajeji mabbe rawbe chappande nayo e dido ka en kawhi gadi koppe mum'en to be dama to maho un wa'i dubi sappo e joyi de komin mo difa e be golla dum du ekta huji jeego e fekkere madam ali hajiya balki hogeji koppe on
cooperative kintamu mu mata 40
koppe ame o me rewbe chappande nay wonno golla der mum komin golla tani woni maro miden gatta hen polle e laaje hikka woni dubi sappo e joyi komin den golla dum joni mo kalammi o min chanki awdiri min gatti du kondam birgiri hen se mi moina nakure de wada balde chappande nay diyanu na marogo wi atake na gamya e go weldu sanne dun sabi mi don gattongo ya jeenu gesaga ektaruju jeego e fecce yettore alla e sembe mudun sinini awadi birgi fa heewi e diyam a heban sanne sinini awattai birgi ko heji e diyam awawa hebdu ko gasi
amba ka sataki isheshe ba da ruwa baka sami yanda kake so
John do sani on kebi maho gon noy goton ko chonnon do
a
handende yottaki to min gatata maro go famin chotta John ke hanu ko baade nyamata ni min goni min gada kano tisadar maji go ngari wajibi neddo itta botoji sidina tati sotta hunta hajo go ononni dedabel majju seneddo hebi batu dewgal na lamru na mayde don du neddo ittan e terde didi tati na botoru mu yarasa
on keba ballaga gwamnati na projeji gonna
ito da dama dai amma dai yanda
ake sai daka dai wana hanu min gita no wadirto fargol gal tonni projet gon wadon wi nomen forageji nay tagal mu min gada nama forage e chateau dien ko gollirto ron nangi wonno torime ni wibe gonu galanu acca namen sabu nokkon ladde no ayedu neddo funu andi hande difa denagu wala hande hande o seni dien mawdan to cheli e keki di gattan dien neddo wata wittade yahata forageji amen kedaye machineji amen jernoji kedaye
forage bai shemo moto pompe duka duka ma kudi ce gare mu
seni mashinaji mondi bonnaki noy gotton ko bonon dum
wallahi kawranni cede amin non min jara min mu'ino ko min gidi e gomnati wallitira min gondi tir min gada golle am sabu hana nyande fu neddo hani wi'a hokkara
jiya ake da kai